qiimo la shala siisada xoolo nool ee suuqyada magaalada Baydhabo nagadeen ahaan oo qaali ah kureeda markii yaraadeen xoolo ilishaynaya iyadoona saas oo kala sababtii xoolo yaridaasi xoolo oo la dhoofiyay gobolada kale ee dalka xoolalka gado suuqyada magaalada Baydhabo intii badan waliba la kusheenaya gobolka Bakool iyo degmooyin kale oo ku tirsan gobolka Mbaya xoolo yarida suuqa ayaa sheentay in qiimoosho iyo nagadanga haano qaali ah ama ba ku duwinaya qiimo ilisii sada jaray lamadii bilood ee la hadhaafay haano kumid ah dulaaliinta gado xoolo nool ah ayaa ku warbiyaynaa sida hadduu isay suuqa
ama xeerka eedan gaalo xoolo eedan gaalsiin sida gaal iloodi erinka eedan yaraadan xoolo qiimo eeda gaalngay gaal iloodi erinka kulli iyo bu ee hoola si yaraadan ee yaraanti iyo nahay baahda dadka hoola eedan gaalowan saadi badar gaayte neefkan geela surun ee gurboog nin moogada ku isha bol dollar ama la gadi ee shilin Soomaaliya dilan dikona 40 milyan la gadi marka hoola ba si yaraadan marka hoola asbuu yadan dhaafay ilaa lama asbuu haddii koor haytiba hoola eedan yarin waana gaalo ha sid meel qaybti looda iyo wal dubyaal iyo nay looda dhid oo dhoof walir bilaawdan maadaama dhoofki bilaawdi ma bamal haayo hoola ba kooyo jeeri hool yarada jarta marka dhoof wala bilaawdi
laakiin hadda may buuha gaalan giir maleeytun oo aragday sid jarkay 4 jarkay tuman 1 milyan tuman 1 milyan sala shalsi soo gaal oo kaalka waanka tuman 9 milyan tuman milyan sala shalsi oo hay maya isku mid ma hadda dij hoos yar gaala jirki jarta
sidee oo hadaba aragay tan hadaan tusno cadaas amal markay rasho milyan li milyan la gaday hadu siyad sagaala la gaday walaal buu noo bal fiiri maya kumada isbeddel oo dhoofiska hejay ku qoy dubyaalka walan qoy wal gaday saa oo beljunex shan weeda walwal badan ba qaymay isbeddel ku qoy hada waa ba saaid ba ban aragay in tii looday ka soray ha saaid awl yaraayti saasatana qayamay oo meel laga daayeen raqiisal gaday hadda ma sha Allah hadda idan in ka faylay dadka faa'iido ma ka jirta dadkii reer baadiga faa'iidan ka jirta ma awl raqiisal ku gaday hadda jilin bishirin korful hoobnaayd qofka binaadinka isuu ka farahay qofka dalaleeyta ina naftirjay oo 200 suqaado dhanaan ka jirta laakiin awl yaraayna tumko ee tumishan to habi kooyn qayamay joona ida dhulkan yaal hata maashaalla dubiga hata ka dubiga sagge kiirin oo boorka hada tumo tumi ko lilay hada birsheen walgaday mooradaas ka jaraan aragay tan malaya